Salimon hediyankobe teddube taskaram sappo e jeedida bo dande fulbe morde Washington komi woni kierno modumba ko ene wondi e der silmaaji cappantati aroji di e hino titode taskaram menon hande Lural hakkunde dental leyde hirnange Afrika ko dum woni tobbere wotere nde haleten ka dande fulbe hande ko taskaram hertinado on fami dun odon gandi Mali Burkina Faso e Niger felliti yaltugol e dental gal fes kono CDAO no jokki etade nyitnugol de lesde tati e der mum holko woni sabungal lural holko mbawi wonde batte mum hara CDAO no heddori alaaji wawudi hadude de leede tati yaltude e gal dental eden gondi e hobbe teddube ko jaboode lamde fensitana en alhaali o no feewi
jowlol sukaabe
dental leyde hirnaange Afrika wadi jonde mum sakkitorde e der hitande ujune didi e nogas e nayi dum laati e alat sappo e jowi lewru sappo e dida buru yaɓɓinde jonde nde laati e dow lural njanal fewndingal hakkunde lesde dental ngal oɗon gandi ardiɓe kawtital leyde sahel mali niger e burkina faso irritike ñallal adi jonde ecowas nden wonde kamɓe dey ɓe felliti yaltugol ngol fes holno CDAO sincira ko holno lural ngal wona e taskorede e gite janginoɓe dawro nultodiraɗo VOA fulfulde Dakar Saydou Nourouba neldiyen jantore mon keɗoɗen
Mamadou Youri Sall ko bittoo keptinaaɗo no feewi jannginoowo tuddulal mawngal to Saint Louis walla Université Gaston Berger omo andina en ar wonde seeda yawo nguɗo batu holno fuɗɗori hayatiiɗo
sonoren wondiraaɓe ku seeda yawo fuɗɗi ko conseil de l'entente gil haad yimɓe heddi koye mumen leyɗeele en leyɗeele tati jogoɗo jettude heen ɗiɗi surtout Niger e Burkina Faso e Côte d'Ivoire e Togo koye men ndenduɗo mbiyen mbaɗa conseil de l'entente kalko faate gueɗi douane taw koye men fewjirata heen woni union douaniére mbaɗno ɗum on noon conseil de l'entente jibini Mali tawtiɓe caggal mum on conseil de l'entente jibini CDAO nden ko leyɗele nayyi puɗɗuno Mali tawtiɗo wonti leyɗele joyyi ten CDAO jibina ha wonti leyɗele sappo e joyyi gonnoɗo gil adana
so tawi noon Mali Niger e Burkina Faso njalti e CDAO ɗum alay sago kay woda ko battini Mamadou Youri Sall
ma battin he yanti ma battin kadi e bangal ngal kon hatta kala wonduɓe en mbasnandirdi en addu woda hen yaltuɓe ketto bangu men en jii ɗum Europe Angleterre yaltinati jeeyede union européenne kono haɗani ha joni leydi Englais en ndi en jokkodiri e leyɗele Europe fof
Mali Niger Burkina Faso so njalti e CDAO wasata kadi woda ko fewni bangeji goɗɗi
so ɗum yawti holno wawi fewjirede ha battina seeɗa wasa battinde no feewi mbiyan en mbawi yaltude ha joni en dokkama ma wollibi jeegom e ƴewtudo en wawi e gart kaillaji mom gart e mbas yaltude kono sen njalti kadi hatta jokkodirde heleɗele jeeyade e CDAO
namdal kay tengtungal o saha woni mbate Mali Niger e Burkina Faso to jaggiɗo ɗon tan jaggata haano njaltiri e CDAO ɗo e lebbi jeegom wasata gueɗe ɗe laaɓa Saydou Nourouba VOA fulfulde Dakar
a jarama Saydou Nourouba koye o sayiɗo tigi fewteten e hoɓɓe men yewten ko fati e nde toɓɓere lural dental leyɗe hirnaange Afrika ngal lural neɓi dasade jonde sakkitinde dental leyɗe hirnaange Afrika e alat sappo e jowi lewru sappo e ɗiɗa ɓuru wawani ittude ngal wuren wete jonde nden hooreɓe Mali Burkina Faso e Niger laɓɓinno miijo maɓɓe kadi wi'ude ɓe jokkan laawol yaltugol ngol haangol yaltoya ɗum woni haangol joofa holko woni sabungal lural holko mbawi wonde batte mum hara CDAO no heddori alaaji wawuɗi haɗude ɗe leyɗe tati yaltude e dental mum ngam jabagol ɗe lamde miɗo wondi e docteur Abdou Ba hertorɗo dente hakku leyɗe Afrika omo notora en gila Dakar docteur Abdou mi yettima
ami yetti on kala hedo tobe mbayi wonde der leydi men komi weltori e kawral ngal.
Aliou Diallo an ko a jeynde yankejo ada gollana bembere dum ko mojobere rendo yankero daraninde satugol kumpite fenandeje wiendum fact checking ada jodi Bamako mi yettima kodo men tatabo ko Dr Mahdi Aboubakar Abba ko kanko ardi département gande dawro ka dudal maungal Modibo Adama dum ko yola e der Nigeria. Dr Mahdi tawdete e men ka rogere didabere yewtere nde. Dr Abduba mi adorama an oki e nyogandema e alhali feundido o ngal dental CDAO medi hebde chadele ngandi tawsi hari sifa ngal lural hebike e tidude
da andi mahodi dental CDAO gilande CDAO danya wona hande dubi chapande joyi e itande arore nde e ngandi ko heewi wadi e nder leytene CDAO hareji mawdi e liban laamuji woni kuude kaaji e nder leydele ɗe ɗum addi fitina. Ɗum waɗi CDAO waɗino konu mum ɓe yahino e leyɗele to fitina waɗi haa ɓe a heɓti e sariya laamuji ɗi to Liberia e Sierra Leone. Kamɓe leyɗele tati ɓe bontina Niger Mali ko militaire ɓe woni ko liɓi laamu ngu jooɗi ɓe waawaani toppude CDAO nde ɓe waawata jottude happu woni bununa ɓe ɓe waawata artirde laamuuji sariyaaji ɗi fodde no binol constitution leydel nden ɗaɓɓiri ni. Ɗum waɗi ɓe fawi ɓe leɗɗe ɓe fawi ɓe sanction ji kono ɗum ɗo jooni ɓe yaari ɓe muutiiɓe naati e nder haa ɗum woɗɗoyi oɗo jamaanu jooni.
Aliou Diallo an jeynde yanke o aɗa jokki taskagol ngal lural gila ka fuɗɗode aɗa haynino kangal hewtiri ni haa ka leyɗe ɗe fellita yaltude fes e nder CDAO.
Ka wala fa yaldo o gonɗo o ñande ɓamno décision jaltine jiɗi waɗino surprise mais sa ƴiwi ta gasi aɗa wiye aɗa waawi soynaade gille ko woɗɗi wiiɗum hunde ko miili muuɗi tagati aɗa wonnoode gille ko wona ɗum jimmaɗe fofno hawtirde jiɗumi ɓe anndoɓe wiiɗi ɓe fuu ɓe kiiɓe honoɓe kalte goto en ɓe fuu laamuɓe nanndi ɓe nanndiɗe hokkata sembe sat organisation hono kebiya won e ley faamu ami wadde jatimine jillo ɓe tiiɗala naatno fuɗɗi naatno hakkunde CDAO annduɗa leyɗe CDAO ɗe kañi e leyɗe afrique ɗe ɗum woni Burkina Mali Niger arande nde ɗa ƴeewino hunde fuɗɗiridi a tawa Mali ɗum wakkatiinde kuuleta arande o wanno ne août 2020 kañi e CDAO ɓe naataake hono laato hakko wakkati gooto na walla ɓe puccondira hono wakkati gooto ampita laaɓe keddike ɓe keddiɓe kaalda eɓe njaada eɓe njiida eɓeɓe gondi dabare dabare o yehi faa yettii hono neɗɗo yiiɓe yoɓe njaltan fefefe o kuulikangaaji goɗɗi leyɗe goɗɗe jokki heen ɗum hokki sembe hono ko fuɗɗi meli ɗo ko hokkuduma sembe o awa on fuu laamu mooɗon e tii gooto ɗum woni Mali Burkina e Niger hannde ɗum ana woodi ɓe nanndiri juuɗe ɗum hokkiɓe sembe ɓa ɓe mbaawa daraade yeeso CDAO yoɓe njalta sembe ɓe njaltii ɓe mbaawi kamɓe e hoore maɓɓe wadde espace maɓɓe créé ɗum woni AIS o ɓe espace ma mbaawi wadde gonndu mbimum ɗum haya ɗum fuu ɓeɗi sembe ɓe wakkati Niger ko sakkitii naatde kañum woni kañum en nde laamu saamunoo nde nde CDAO won président muuɗum en kaalino haala faa yiide naldal ministére en nawal kaɓorɗe heen jahaa joɗɗindina président ittat to ɗum woni basum haya ley ko wakkati muɗum ko inɓe woni malii naaɓe Burkina koni ki wiide ɓe mbaɗii ɗum kamɓe ɓe njaaɗa njaɓɓoyooɓeen to ɗum laatta jonga tiiɗalla mawɗo hay ɗum fuu hawltii hokkiiɓe sembe donc jinna nden en soynoo ille kewɗan tojiiɗe hakku maɓɓe CDAO tiiɗan fanne tan.
Docteur Abdou e biol ma holko ngardiiɓe CDAO waasi heblude ngam surude ma mbiyen haɗude ngal lural yo heewtuɗo eɗen nganndi lamɓe leydi woɓɓe wayli sariya leydi ngam heddagol e laamu woni alhaali troisiéme mandat dental CDAO noon waasuno dartaade ɗum
goonga CDAO no foti daraade ndaara solution yimɓe hooreeɓe aroɓe e laamu ɓe sano accude ɓe waɗa ko wela walla ɓe waylita constitution woni ginol ngol no ɓe welira haa ɓe waawa heddaade ɗum ɗon CDAO no foti haɓaade ɗum ɗon kono tan hannde hannde tawi kaaleten ko ɗee ɗoo leyɗe tati CDAO ala hen sod wala faljere maunde kambe militaire la militaire e der leader en principe wana ko mutiani leader de sabu en gandi golle la ko golle konin ko be de ko den ka leydi ni kambe hodum be heruri ila e kendi ha e institution di ha e fofen be jangi be andina be ekita ko hare be ekita ko wargo be ekita be jangi kadi ko yamirore be fi wawa lunda de be gadda miijo ma dungol wana natir mabbe wana ko be jangi ko be andi ko ko yamirore ko be yamirama wali wadama ordre be foti wadde exécuté tawde hen kadi fenomen wala hunde wonde ko feeni hande e nder aduna he fu wana african dum woni populisme o hala halaji di ganduda ino nodde teggal wala wiide tuba ko be juudinodo e radotobe enen poti fodde jeyade hore men souverainete en hajorani goddo eden jogi ngaluji teddo noddali fu wada ha bibbe leydi fu wada naata sukka e ma rewa e maɗa da andi ko ɓe yaldi ko CDAO ɓe ruttaki e peuple aji ɗi wona référendum ko kamɓe ummi waɗi ɗi gol
e nden yewtere ɗon tigi Aliou Diallo an aɗa jooɗi Bamako holno malinaaɓe jiiri fellitande ɗe leyɗe tati e yaltude e dental CDAO
eyo ay neɗɗo ko haani wadde jotomine gande miɗiɗa en tout cas ko andumiganda kewi ko yimɓe kalata ko a yiyan yiide yimɓe e pecci yimɓe aɗa pecci kono wiide yaltugol ngol won felloɓe ɗum won jaɓanɗeɗe mum so ɗi laamu o an hollude wiide yaltude e CDAO ɗum e fartude hoore muɗum e ittude hoore muɗum ittude daaɗe muɗum e junngo leyɗe ana to e mbiyeɗe leyɗe kañum jogi CDAO aɗa gaɗa CDAO manipulé no muuri donc nde no haalirama ni enen yimɓe jiɗɗe faa leydi ndi tawta hoore mum hono faa leydi ndi laata tanji e hoore muɗum ana celleno hono jalteen leyɗe baɗɗo hono CDAO waalde muɗum no wuro ni e bange ɗum yimɓe hewɓe ɗo ana ɗo ɓe hakkille mum e fecci hulɓe ɓe CDAO ana hokka avantage ngaji kewɗi hono naatde yaltude e ley leyɗe sappo e joyi CDAO ɗe kañum e ɗum CDAO ana jogi instrument ngaji ɓe gollirde e sériaji wolluɓe hono commerçant en hono naata yalta en hono sooda sotta en ɗumi kulle ko yimɓe anndi CDAO an haa nafu ɗum ha yimɓe ana kuli yalti est ce que ɗum laatta ko piɗalla e dow muɗum en ɗumɗa hakkillaji ɗi malliga ana pecci won felloɓe won hulɓe ɗi won jeɗɗe an ƴeewa hono ɗum watta fa tekkete o est ce que yaltiɗi ɗum wallata piɗalla goɗɗo
o jaraman fof e darnan ɗo taƴere aranere nde yewtere men nde en yiiti tan e nder silmaji jokkiɗi ɗi caggal ɗum en heɗoto taho heɗiyankoɓe VOA Fulfulde.
Miijo mon e mon
heɗiyankoɓe ɗuuɗuɓe no haaja tawede e nde yewtere ka tongode whatsapp amin mi suɓanike on konnguɗi ɗiɗi ɗi neldi men Abouso jooɗiɗo Nouakchott leydi Mauritanie e Ousmane Hayya wonuɗo Abuja ɗum ko Nigeria.
Eyyi toɓɓere men hanna faate CDAO ECOWAS jaltugol leydi Mali kaynama Burkina Faso Niger nder CDAO ena wayna ɓe dokkama kadi lebbi jeego ha kono mi sikkani ɗum ɗon kadi na adda solution ko honi moƴƴere kono ɓeɗo koɓe farɓe tan heɓe yaltude CDAO heɓe tan ƴetti kaɓirɗe ɓe ari ɓe hepti laamuji ɓe jooɗi ɗon kadi ɓe parani immade e laamuji he nde heɓe andi CDAO kadi o wawa hen wonde tawa organista élection ji a waɗata démocratie ko ɗum wadde ɓe jiɗi yaltude CDAO pour ɓe wawa laamade lesdele maɓɓe noɓe yiɗiri ni ɓe waɗira noon.
Mi wi dow haala wurtugo leɗɗe tati bana nangi Niger, Burkina, Mali wurtugo maɓɓe ha ECOWAS. To kugal mangal on kam handi wato te a nodde goɗɗo a hokka mo ngafa leydi sei mo ndaara joni daande maɗa. Leɗɗe amin ɗe African ɗo bo on haala security on. Haala security on kanjum on haala manga on ko ɓillata dey jotta meɗen ɗo kam. Te en keɓi security ɗo wala ko en keɓata te en jooɗi e nonɓe security ɗo lesde gurtindi fu wartay. Te ECOWAS jooɗi jam lalle e leɗɗe gurtiɗe bo kanje fu ɗe ngartay.
odon jokki heda gol dande fulbe do fewa fulfulde komi woni cerno modumba en jokkan yewtere men ko fati e lural dental leyde hirnage afrique dental cedia wongal no okki mali burkina faso e niger leddi jeegom kadi ngam waylugol pellital mum basirou jomay fay mo senegal e fornia simbe mo togo no immina ko yewtida e leyde tati joni yiltoden e rogere men didabere jokkitoden yewtere den enen e hobbe men ben ide wondi fahin e docteur abdou ba hertordo dente hakuleede gila dakar e aliou diallo jende yankejo darani do firtugol sata kumpite fenandeje no wi e fact checking docteur mahdi aboubakar abba tawti en ka rogere didabere do docteur mahdi mi yettima
madalla usako assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
ko an ardi département gandal dawro ka dudal maungal modibo adama mo yola dun ko nigeria fofuma karogere didabere do en yewtan ko hasi wonude batte yaltugol de leyde aes ka dental leyde hirnange afrique docteur mahdi ecowas o ki leyde aes de lebbi jeegom ngam yo de waylu pellital majje de heddo e der dentalgal dun ko dun woni gal dental hakkuleede wal biol maedun
e chaddu masira la sure ngam ecowas usta sattungo do to be yidi be narra be lesse do to be sattini bolle se do dillan walaari ko nigeria man ay wakkati soja jabi to jabi laamu wala soja okiti laamu be koydu abata da jabi laamu do bi jowi wadi be umayi abdu salam jabi laamu nigeria do abdu salam ko wosi dum do ko pal o taski siyasa aje wato ngam man na hunde jema gotel be suttata goddo be lamina ba mo soja arti korti ha niger benanta mali benanta burkina faso bo ayata wartira mabiya mo warta shugaban gasa wadata ko bi arti be korti mo korta ma o dilla ngam man soja taskala mo be hakkilo ngam man ecowas be hokka lesde be wakkati kimmini di wakkati juddum sabe tana be waadi wakkati sedda be hokka be dubi tatati on hokkita on tabbi di takasa dubi didi dubi do to be hokki be soja mai famtan soja mai de iter soja wadan siyasa be hakkilo wato hokkutugo laamu siyasa do laamu on kuje on kashi kashi number 1 be wada constitutional conference number 2 be yona be ko siyasa number 3 be kafa political party number 3 be wada zabe den number 5 be hunna be ayi abiyata go do wada do parle le bijego lebijego famdi
aliou diallo ko bamako jodida ada hayni ka mali niger burkina faso wayli darande mum wontita e der cdao
aywa mi andi tan tik allah kono do faabe ngartani am tidi fande li laamuji dey ayati ngari ki kolliti wiide be nana jil fotobe e le disso ma yeltu cdao tali be brief ki hebe tali ki koyde kurde mi milali ta cdao wa wadde mediato faabe ngarta kate jondata mediato ko wari laataade ni laataade mediato hono watte yalla e espace na tidi e mbay wadde ko addu tawe mbay dilbe ono go yati yade hono commerce e na wala ko nandi hono mudi en tidi leede ayati be hadmo ana e leede cdao le cdao endi hadmo ana e leede ayati ende
docteur abdoul ba arma lesde den tati yalti e dental gal holko saati wonude batte dum hay si tawi en nani wonde aes fawata leede dental cdao visa
jarama ko zamdal himungal kono haade nden fo ko be holliti ko kambe leyde le tati de wadde liberté naata yalta bibbe leyde le cdao dum don wawata wonirde no be inniri ni sabu so tawi kambe leyde de be yalti officiellement cdao on tuma wona dereji cdao nyaawata be kambe kadi be wawata wiide ko dum do wonata hakkunde mabbe leyde cdao dum wonata handin ko accordji kesi nanondiral jewtondiral hono be gollondirta dum fudda jabeede andede foti ko gollondiral nata yalta bibbe leyde de wala ko faati economy wala ko faati financement sabu da andi kambe won leyde le cdao ino rendidi e mu'en kalisaji woni money français fao ha joni be innani be yalta demwa aywa sen ari non e batteji di ganduda ino battina yaltugol mabbe gol e der cdao e ko fati fedde cdao tawi de do leyde le tati yalti ummade cdao gonga dum do modjanani cdao fedde cdao sabu CDAO woni ECOWAS yahatno ko wawde rendinde leyɗele ɗe ɓe nattidira fagguduji leyɗele ɗe heɓa ɓamtare ɓe waɗa ndaɗɗudi faggudu infrastructure mo annduɗa ina humidira hakkunde leyɗele ɗe naata yalta o e nawde piiji e autoji mum e laabi mum e terenji mum fof ɗum ɗo so tawi ɓe yaltiɗo ɗum ɗon battinat e CDAO battane ɗe moƴƴani sabu ko ustare wonande CDAO sengo wongo ngon so tawi ko batte ko heɓata leyɗele tati ɗeɗo siɗa yalti CDAO eɗen gandi ɗum ɗon wonata ko weɓaniɓe e oɗo waktu joni sabu kamɗe leyɗe tati ɗen fof hande hande o ko leyɗele uddiɗe e la e maaje ɗo ɓe heɓata por ɗo ɓe nattinta walla ɗo ɓe yaltinta jeeyeteeji maɓɓe e jokkondire e yaasi ko maa ɓe wallondira poruuji leyɗele CDAO wano Sénégal wano Guinée wano Abidjan wano Cotonou walla Benin ɗon ɓe ɓaarotono ɗum ɗo noon hannde ɓe uddiima e ndeer ɗon leyɗele ko akkuraaji goɗɗi watter hakkunde mumen geɗel ɗimmel ngel ɓiɓɓe leyɗele tati ɗeeɗo so tawii kamɓe ɓe yalti ummade CDAO goonga enen afrique tenti afrique hirnaange ga fof renndooji men ɗi koko naattondiri ɓe woowi jahondiral hakkunde maɓɓe kono noon no ɗum wontirta caggal yaltude nde ina waawi baylital waɗa ɗum ɓeyda sattande ɓe seeɗa kono en nganndaano ɗum ɗon waawata wonirde tawa oɗo waktu jooni ina woodino scénario ji ɗi annduɗa ina joorta walla ina soyna ina waawi wonde so tawi ɓe yalti ummaade CDAO définitivement
docteur Madi an kadi holno njiirɗa ɗe heɓɓitanɗe leyɗe AES wiwde ɓe jokkan udditukki keeri maɓɓe e mana ɓe fawata yimɓe leyɗe ECOWAS ɗen visa
to ɓe maɓɓita mboode maɓɓe bo op african population fine an guur ɓe haɓdi ɗo bo kamɓe ɓe hoosoyde haɓre man yiɗdi masin amma bo lesɗe to ɓe waɗata bannin kamɓe ɓe ñaaman bote man ma ɓuran lesɗe ECOWAS man ngam to ɓe maɓɓiti mboode maɓɓe ɓe accidi ko africa wara ay holli ɓe ɓuri suga banga san lesɗe luttuɗum je hallini ɓe wiise to maɓɓi leddi maɓɓe ono noon feƴƴi bo wala illa ma gaba ɗe agurtuko maɓɓe ECOWAS ngam inaane ma ECOWAS ɓe waɗi hunde ɗiɗi haala luumo harka luumo harka visa ɓe nanta harka sojaji haala jonde jam to haala jonde jam bo jotta sinna ɓe narray soja o ngam soja taa harka ma gaba ɗe a ɓe soja lesɗe ECOWAS ɓeɗo jooɗa jonde maɓɓe ɓeɗo bo jooɗa jonde maɓɓe illa man ɓurata wiyata haaje ko yiɓere naane ma ECOWAS na ɗo hokka lesɗe ɗo ceede ba
mi andintinna ko daande fulɓe wonuɗon e heɗaade e dow wewa fulfulde wano taskorɗon ni yewtere men hannde no tuugi e lurral leyɗe hirnaange afrique o nani njiyanɗe hoɓɓe men ko faati e ko waawi wonude e batte yaltugol mali burkina faso e niger e dental leyɗe hirnaange afrique ngal karogere sakkitorde yewtere men ɗo en yewtan fii janngo CDAO docteur abdou ba holno dental CDAO o waawiri yaltirde e ngal lurral e dow polgal
andi CDAO joni ina daña fodde duuɓi capanɗe joyi ɓe waɗino baylitale ɓe moƴƴitinino geɗe goɗɗe no ɓe fuɗɗorno ni wona noon ɓe woniri hannde nden noon ino ɗaɓɓi wakkati fof waktu nde ɓe moƴƴitinta fii ɓe yaada e ko ɗaɓɓa ko e yonta gonaɗo o hannde hannde o eɗen nganndi e ko CDAO ko foti waɗde moƴƴintina ɗum ko adi heen fof ndaara e laamuuji yoga e laamɓe hooreeɓe leyɗeele ɓe nanngitooɓe e laamu ɓe caloo accude ɗum ɗon CDAO no foti dañande ɗum laawol no gasnirta woni solution yimɓe jooɗotooɓe e laamu e dictatorialgal ngal ɓe waawa sanctionde walla nden haɗde ɗum ɗon haade boneeji walla kuudetaaji waɗde ɗum no jeya e sababuuji ko waɗata kuudetaaji kono noon wonaa ɗum taw woni sababu o geɗel gonngel ngel CDAO no foti jogaade e daraade ɓe heɓa mone imig ɗum ɗon ɓeyda semmbe mumen ɗum woni peeje ɗe ɓe peejata ɗe waɗde éco CDAO ko faati e hoolaare e koninkaagal walli nden woni pai e sécurité leyɗele ɗe CDAO no foti dañde baawal mum no ɓe waawata daroraade reende ɗum ɗon hannde hannde o miijooji ɗi ɓe addi e waɗde konu woni koninkooɓe CDAO darotooɓe haɓaade terroristeagal sabu ɗen anndi hay tawii leyɗeele saahel ɗe yaltii e CDAO caɗeele ko faati e terroristagal e jihadiste wonɓe nder leyɗeele sahel ɗeɗo ina waawi yahde haa naatoya e leyɗeele goɗɗe e nder CEDEAO e hoore mum ɓe noon ballondiral ngal no foti waawi wonde ɗoon heɓde jawdi ko gollira ko reenira hoore mum ko waɗira konu ngu ɗo woni caɗeele e ɓurɗe mawnude CEDEAO donc ko ballondiral e nanondiral moƴƴani leyɗeele tati ɗe ko ɓe heddo e CEDEAO ɓe gollondira CEDEAO
Aliou Diallo felooje ɗuuɗuɗe no jokki CEDEAO aɗa tawa e wi'uɓe wonde dental ngal no haani dartude sariyaaji mum e ɓooje mum
nda ƴeewi ɗum CEDEAO haa laataade hannde waasde holle holli ko wiide hono ko ɗum financiɓe ŋaaji ɗo CEDEAO jokkiɓe kaan wadde ɗi financiɓe ŋaaji e respecté ceɓi yimɓe ko ndenirto CEDEAO na walla ko dañirto CEDEAO ko ana woodi no ko yimɓe fuɗɗo wedde jooɗi troisiéme mandat tawe wona pudeta ko yimɓe président e heewɗo hannde CEDEAO hannde ɓe président e a tawan ceeniɗo tawi wona kuuda wonde neɗɗo ni hono laamu ɓanti hono mintere ɓanti laamu so a tawan président e ɓe keddiki e laamu ɓe kaamira heddiraade laamu ŋa walla yimɓe ndana e hakkillaaji mum ede fam muɗum he ɓe njanndike feɗaaji leydi maɓɓe saa ɓe kedde ley laamu maɓɓe o ɗum yo accusation ŋaaji gantaɗe ndeteɗo porté contre CEDEAO wata CEDEAO achedli o fanɗide sembe CEDEAO et puis CEDEAO nde tawi aɗa waawi hollitide hoore hollitide no waawi to hollitire kañum jeyi hoore muɗum wala hono puissance ŋaaji goɗɗi kañum ngabbatta ɗum na walla kañum wattu ɗo manipulé ɗum aɗa waawi waɗde renforcé yimɓe hakkille muɗum yahde CEDEAO hollata yimɓe CEDEAO président e kañum jeyi kañum gollata dernier point ko sectorto haalde muɗum yimɓe ana yiɗi hono organisation CEDEAO tawee ɗo tawee ana walla leyɗe hono menɗe na walla Burkina na walla Niger haɓo e hunde fof ko annduɗa hono terrorisme en yahde hono bandu en eɓe yiɗi tawee CEDEAO haa taweede ballal muɗum yiye honɗe nokkuji sanne koɓe ɗum tampini leyɗe tanne tanne
docteur Madi Abda mi hokkama lamdal sakkitoral an kadi holno njiiruɗaa janngo dental leyɗe hirnaage Afrique aɗa yeli ndegal heɓɓiti eɓɓooje kese
that is o reforms woodi haaje tengi ɗuɗo maɓɓe powas ECOWAS o taya waɗa ɓe dabita ɗimo on ɓe mari haaje to démocratie ɓe yiɗi mawɓe lesɗe ECOWAS tabitina ɗi waɗi démocratie bana mbiɗama haɓɓereeji na irin ko ɓe watta ha lesɗe africa ɗo ɓe ƴiyakkan jo démocratie ba ɓe supta goɗɗo o ñamata zaaɓe amma o ñamna hoore makko si zaaɓe ɓe doole ikoye leddi waɗa boore ha nder leddi ɓe nannga ɓe ɓe maɓɓa gomnati ɓe jotta komini nigéria ɗo to a wari a leñi ko doggata a yehi a leñi ko fe'ata irin ha lesɗe nda kamaru ɓadiɗo haɗo konga ɓe wala nder ECOWAS ko ni german a laara no ɓe waɗirta zaaɓe zaaɓe maɓɓe a tawa zaaɓe boogi zaaɓe zamba ha nder man no noggo ɗum ngam ma as ECOWAS ɗo mari haaje tengi number one number two ngam ɓe gomnati ɓe vo'ina ɓe lora bo ɓe diidana ECOWAS ɗo kuuɗe maaga ko haadi nga huwa haala ko caafi jonde jam wato security ɓe trate haala economy ɗo kanjum on ɓe waɗa hakkillo maɓɓe amma ɓe annda lesɗe bon to ɓe jooɗi jonde mum wadori ko wiyata sovereign state sovereign state ɗo jotta burkina faso mali ɓe nigéria de a sovereign state wala no ECOWAS wara ɗo furkita ɓe gite wiya se waɗa ko ɓe yiɗi ɓe annda ɗo bo ɗum saali yatorati maɓɓe kanjum bo ngam majum o pat hani ɓe vo'ina ɓe yiɗi jonde ECOWAS booɗa to sali jahalngal yahan baɓe ɗo tati vurti ɗo yimɓe feere bo vurta janngo oɗo bo vurta janngo oɗo bo vurta janngo veetan wala ECOWAS ma hamɓe ɗi leddi gabaɗaya
no woniri ko ɗo wonuɗen e darnude yewtere nde mi jarni on sanne jaɓude moon tawdede e nde yewtere e dow VOA fulfulde en fof en jokkan taskade holno o alhaali jofirta ƴetten fofirkum daɓɓum jokkoɗen yewtere dande fulɓe iɗon jokki heɗagol dande fulɓe e dow VOA fulfulde iɗon keɗomen nokkeli fof e adunaru mi yetti Seydou Harouna Gani joɗiɗo Cotonou Oumarou Bouba mo Cameroun Aboubacar Oumarou Guila Thiad Balde Koubia Abdoul Gadiri Ba joɗiɗo Dinguira e Guine min weltori ɓataki moon ka messendia e whatsapp wono famirdon ni jofi timmi dande fulbe e de yontere do ko mi woni ciarno mo dumba hewtinan don yewtere de mi jarni Abdourahmane Dia Michel Joseph Bill Andrade ko kambe ballitilan no dande fulbe feira hande imorde Washington mi jarni kadi in radio ji gondidi vewa fulfulde fop ide ngokkindiri adi e yontere arore si Allah jabi mi do yelani on jam nokku kala ka gondon e adunaru on jaram.